Niko pumi wena yekiniti Kufumana ya kulata kikutia Hamufumani ufesa tokwa Nako nina kuka ufela baby Hamufumani uswalelele Nako nina kuka ufela baby Ila tula tu
Downloaded from westsidemusicblog.net.